A dankari lasiri ye ni songoya woyo dunia dunge la, bolofa la atle bianfan la, ni nyonyo bolodalen korotoli la, jamana chamaun la. Union Européenne, nous y faraje kele aton, jamana mugani wulunfla, bina dalaje, la jere la, bi alamsa wula fe, Bruxelles. Ka masro, faraje jamana uka finitiki jokulu, nous y otan, ye kumalasigi jere dogoda jumadon fiansra fe. Rusila jamanatiki ya kewalew ya maria alamsa fajiri la. Ukraine Donbass mara yara kofo nyamwa waka yara makwara ya laseli lako donen tenen don. Onifana Rusila wasablon ka finitugu walea sabatili fe. Kabini fajiri la jamanatiki Putin ka jemukan kofe mugu perenta bau kodona Kiev, Kramatorsk, koronfe sigida miye Ukraine finitugu ka dagarobaye, Kharkiv, koronfe jamana sigida baflana, Odessa, Urodugu yanfan Kogojidala, noye Mer Noir, ani Mariupol, Bajalan Kumba, jamana koronfe. Jamana tiki Zelenski, ye jatige wale gerente saria ma wele jamana kono. Wele wele buloda jamana deuma, uku basri, yani akakide anjuru walon, Ukraine Rusila lase. Kabini fajiri fe, Kiev, sigida mgo, Berlin ake wale fe, bi alanyini, ka sigida bla, walma ku ladon metro kono. Rusila ka dankari kalo temene furufaraw kofe ani chidea juru deme deme walasa ka kisi abalawuma ye dunia jison kofoli baula wili bulufala farajet lebianfan jamana wula. Antonio Guterres, dunia keleaton, nyemro, nyekorose ani nyebun ake wale ubulu. Soufe nyonye la atonka jama kulufe noye conseil de sécurité ye awele dako. Président Poutine, adama deyan kama ika chedeon la sigi Rusila. Amerika jamanatigi Joe Biden ye a dankari kofo, dankari mi mankan, legesete min bina lajawa bange anika ma chaman bone uniu la. Dunia bina dan wajibia Rusilama darodola. Nin dankari bolodara san segi kofe, Moscou ka krime mara nomneni kofe, ani Donbass mara ira kofo nyemoo ka lakoroyani laseli palawu mina ma batani nani fagara. A dankari ye basiki balia lawuli dunia suguda fere kena uka, ka sorow dajigi anifana dunta feon songon layele. Krenkrena taji unigazi, petrol songon temena dolar wari kemela a bargon kelena.